La Familia Inc.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
It's Jay Cash.
Hey yo, Sky Sud.
Yes, boss.
Mafuto Musiti. Breadwinners never visit. Sister Medi Queen in Maketia. Gadila Zona Anko Elia. Nona Liket Posova Pazu. Answer ni prayer na hasu. Magani zoma ningi ungafi. Musiti pempele lako pasande. That's why ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha. 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 Muri wani rumu tinkala motuofu. Sister wanga na ma twins. Mamuna wabana wake anafana no. Tu baby tu majeche ni ya masoya. Ezeli mediku ma Japanese. Kutoka mu November lipa leave. Apa mauka katelo nota jogini na tiangali. Matoi reti ya nafuasa. Kaduo nako ni kampasa. Asambila kuseli kwa boga gear 03 na boxa ya pasa. Nepa wa umu ni mafia. Musaka mbela tse ya nafa. Anazuja mapin 5 na tuma pepa tuwa mamoni in afya. Ni mapala ukila mukanzo. Waking suti yanga ni mukanzo. Tima fall after 6 months. Potenga maafu tennis kando. Bosare kumanza na sando. Usalusa mbambo. Usalusa meno. Simu zako. Mafuto Musiti. Breadwinners never visit. Sister Medi Queen in Maketia. Gadila Zona Anko Elia. Nona Liket Posova Pazu. Answer ni prayer na hasu. Magani zoma ningi ungafi. Musiti pempele lako pasande. That's why ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha. Ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha. Ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha. Ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha.
Vita chelizi pala ukila kuchilo chete kelo fula pene sina sevenzi. Veti mapenda ma breadwinner vama buela chena moni mutuma benzi. Ungale mutuma ma CV. Reply na manje kukalizizi. Sistele ya sanduka kazizi. Mabroku walibevo mupanga busy. Hapa na basi ni punda. Mpaka nipeze kapunda. Bachalo sina pwelele majunta. Mula ni king kunta. Ukagwa nyamuka cheuzi kunta. Pogona pembele la kuchi. Nitu deserve kunkala pamushi. Mafreshi novala vamushi. Yeah, nipeza opportunity na penze behopu. Kini kusankala bloku. Nicho safuti ikankala flopu. Iwe sipa wana patopu. Oh yeah, everyday we pushing P. Mfuaishe fisuma muchi P. Baticha wenzo nizonde anyo salary ya wapandie booking fee.
Mafuto Musiti. Breadwinners never visit. Sister Medi Queen in Maketia. Gadila Zona Anko Elia. Nona Liket Posova Pazu. Answer ni prayer na hasu. Magani zoma ningi ungafi. Musiti pempele lako pasande. That's why ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha. 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 Kanipali sunga mutelele. Ndepe anatoka kutele. Anasaina na infa banza keba mbili bali kuchingwele. Sama nkala pamosi na pamoza tiamanvela koche chizwezwe. Tragi sima mutenga mushe ya kungamba mutu pamasese. Bana mutaja 15 na 7 na 10 years kuchifungo. Masisters wake wanaluwa na pabankala bapepa nsunko. Ni krimino waka kupeza usiku yumuntu walipe chifundo. Afomo kuchosa kwa skin. Noko mangilila na matumbo. Musimbuya na commit ya suicide. Pa life isasekelela. Kwa hii familia woyone kafuluwa maitembelela. Bana bamuna bonse baka walala. Bakazi na bote ni maule. Ivifonze muzivifakate. Mumanza ya ambuye. Mafuto Musiti. Breadwinners never visit. Sister Medi Queen in Maketia. Gadila Zona Anko Elia. Nona Liket Posova Pazu. Answer ni prayer na hasu. Magani zoma ningi ungafi. Musiti pempele lako pasande. That's why ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha. Ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha. Ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha. Ni tulukusha. Ineliose ni tulukusha.
Hey
yo, Sky Sud. Postman Chumba. DJ Wap G. La Familia Inc.
Music Africa.